Yeah, this is B Records. Chiz and Brain up our way. It's been a long time. Tom R. Foresight. Do you foresee this? It's going far. Salute. I salute you, my nigga. Kambali na umoto. Ni MCYC akali kaza mesia. Demokrasia kwangu ni kagasia haina dili. Wala mafao kwa raia sincere. Labda wata Polish this year. 2015 the revolution is here kupitia music banging in your ear. Yeah, ujumbe wende round ya dunia. Sana ndiyo sila aminia. Lazima ukamate loud and clear minalia. Kuhusu demokrasia but hakuna sikio linatega kusikia. Yeah,
it's for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Unaponiona toka mbio mingi misiba na vilio. You understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Niko tayari for any combat, ready for war, taking you down. And it's not difficult to understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Unaponiona toka mbio mingi misiba na vilio. You understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Niko tayari for any combat, ready for war, taking you down. And it's not difficult to understand son.
Walikata majanua, mumba akawambua. Sasa nashusha mvua, maskini kashambadua. Baraka kakitajiri na gua, maskini nashikwa fura. Tajiri mara kangua, wanangania madaraka kama mafua kwenye pua. Iko siku ntaripua, ndipo hapo takapo ntambua. Wanatoka kwenye maskini mabarabarani, wakataja toka hata majumbani. Tunachelewa kufika makazini, tunachelewa kurudi majumbani. Serikali ni nani? Mwananchi kaficho kapani. Au serikali ni wenye mali? Kama alivyokuwa kagura mali, kila kimo nenga Somali. Alshababu, alshabibi, janjawidi, wanakaribishwa na wakali. Kuna serikali na sirikali, yako tisizi ni sirikali. Mafisadi ndo majemejani, kwa funga mja wa magali. Partners na vipo pepali, kwa fatiria ni asari asari. Mtanda wao menzia mbali, saa meteka na nasiri mali. Bebe kule mekua gari, miwa tunalima mtubwa beko juu kununua sukari. Amini amini, viongozi wengi serikalini. Wanajifanya ni watu wa dini, kumbe magirino na fuga majini. Wanao albino kwenini, wapate madaraka serikalini. Wajone kwamba amewini.
It's for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Unaponiona toka mbio mingi misiba na vilio. You understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Niko tayari for any combat, ready for war, taking you down. And it's not difficult to understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Unaponiona toka mbio mingi misiba na vilio. You understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Niko tayari for any combat, ready for war, taking you down. Yeah. And it's not difficult to understand son.
Maskini sikilema, lini atahema mlala hoi. Cheni kusema etu fukara ugoi goi. Hawana wema, kwa mengi ya wajipoi. Kulindana ni vyema, wengi wetu tuko hoi. Hali na dema dema, hatari jua lipoi. Makali ameshika kutu, butu ataukithubutu. Ikikisu wa unoi, yana kuhusu. Hauna kitu wa ujokoi. Shindwa izatiti ya kivaliki kikoi. Hakutotoi, watoto na dhiki. Hakuna ambaye akooi. Soto na chomiliki, giza amna koroboi. Sipo kimbiza, ni ujiza wa kukomboi. Na koma nao, ambao hawana moyo. Na shindana na choyo, demokrasia siyo. Sia moyoni, biasia na zikimbia. Haki na pigania, kwa nia na uhalisia. Mwanajeshi rudi nyuma, sina kesi ya tuuma. Lesi na vojituma, na malizia.
Not for real, ni mwanajeshi Navy Seal. Unaponiona toka mbio mingi misiba na vilio. You understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Niko tayari for any combat, ready for war, taking you down. And it's not difficult to understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Unaponiona toka mbio mingi misiba na vilio. You understand son, for real. Ni mwanajeshi Navy Seal. Niko tayari for any combat, ready for war, taking you down. And it's not difficult to understand son.
Yeah.